Do yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Sakira be hedi be jamwale modo hede ngone bete alalbare nogay didi lewru fevrier hitande 2023 yamde jena yottake gumbu le lamunar Ousmane Niall gulla kabaruji do gagni kante do boggi jandato yilar gudla ko Jonathan mediateur CDAO le malitima alalbare hande le ko wadi do don ko sem holliti nyalade kesse woteji malti bay wadade le mudon ndaro neden sodde en tam fa jam e dejere hebe le maldi wonno sisli yambere arandere nyalomaaji hakkude diinaaji di imadara mudon timmi di alal alan jabbido o to kaito sikaso holli tan adnaardu le yonterde finatawa mudon don wadan le yambere nay berde festival nyaanyerki ko wondi e wadde le capital kenedu yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hedaade studio tamani ila rumé jatera CDAO le maliti man alalbar handen o wari le leydi meden di altinere jabbenende fa o darta hono kabaru lam hakunde jo wondi e yarude yeso kenyan goodluck Jonathan jode ke batuji kewdi hedde fedde humuninde daranade kabaru wuteji be kaltidi hala kalda talki wuteji kabaru carte biometrique fa yottade wattu wuteji di mbay waddede le mudun hono dun en nandore mun fa be jureden famu kedden mamadou sama sekku ali sisse
sugul amen wakar jun o yu selde memde hala hejo landal wuteji tawa min tayuray so dum bawi teddinede no hulitiri maître Mustapha Cissé horejo fedde age wattu tutundal hakilaji
L'expérience que nous avons la gestion
ande komi jogi bangal landin gol woteji men jida fay goto e malen kobe lato takido bangé wadde imadraji yottade be fabe keba hakimabe wotude dum e golle amen dum sabi so wote yimbel e gube iwde jonde mu e fa yotto yimbel nyungitibe kabaru mudum ana habbi hore amen sanne men ngondi wadde he imadraji dum ko woni sugula amen hande ni woni min jida haltande yimbe be fay hunde bangal landin gol woteji di tawi mi andaye min wala tafam hodu min bayi wadde ga mi ngara yawninde juingol kejaabe fedde e
je na installer les coordinations de l'aide
deuritno sidaw yetti sanne lam kobe mali kadanna kongol goodluck Jonathan
je sens
yi wam imadraji din gondo wadde le mudiki leydi di won tobe yogaje bimbudi kan sanne di ngala e wi modom nga gouvernement o ka ana wundi wadde imadraji fa nabira yeso golleji mi de jikini jike lobbo golleji di gondi wadde di yalam keba
goodluck Jonathan yididun kenye e balé politikobe halanana en kanye hejabe leede godde gonbe limali e le ko sarta ko alal bare hande wuri ko kanko dewrintino o yidata e lamkobe transition be
fedde humuninde woteji noddirtende coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali ko sem holliti nyalade godde de woteji di mbayi wadede ley mudun en nyalade ana budde jiwde lewru juin hitande 2023 ya de février 2024 ko sem andart e gouvernement o yawna golleji yawtongoji di do gollidal humanibe kabaruji woteji fu kede ko anji adama dara kejalo hala ko sem wi fatiya tara do fakita ngo sita sidibe
fende ko sem ana tewtira lam on tinno fiya dabriji yalla lam hakkunde rajo ana wada golleji halfinade fu ni watti ko hala soni on fami dabriji fiya mon wi batugo notre referendum ana hani wadede de 19 lewru mars tan 2023 menen fedde amen ko sem ana yidi o batu wade li noga e joy lewru juin ngaro so nin dum wadama sariaji yogaji ana wayi edele mudum ko hollitite bangal wotingaji warande wadede fa handen watti ana heddi ko faabto lam on juddunde hejaabe fedde ejina de leddi fu e mangal mudum dabirido ana wonde fede kasin yalla homa fu ana hebna kartal mudum ko noddirte carte biometrique ciagan dum wotingaji conseil de cercle merembe e nanal mudum fu ana wayi wadede pamde noga e juin lewru juin fagatade noga e jene lewru octobre hitan 2023
Sakirabe di kabaruj fa andon ba hebude do bembe andede do hella men Facebook kanyo kon Twitter e yamber arandere nyalomaaji hakunde diinaaji be noddir interconfessionnel de jeune paroisse kaye kakulu e nyoro timi alan jabbido oto kayto sesli yambere hikande sukabe jokkolbe fuu yo rimdaabe tinno jodde en dam yalla jam e dejeran hebe li mali go hakkilo sukabe di paroisse ngaji tati hawrbe hen jittidon anniko Mahmoud Samba Diallo ke jadaame gondo to kayto hebin hen do faccitango Ali Cissé sidda sidewe
lewi landin be dum faana gal do kawrtal garowal wadde balle didi wana latal sababu e juuda sukabe jokolbe be galda e dina goto jodo hala do jam e do dati jirwinoji leindi labe constant kamati
c'est des sensibles yo famtunde sukabe jokolben kabaroji wonde leledi o watti mede kani dokkundure juude men nangundura me fu nata be leedi wotri bi mali tawama aslami ma chrétien fu ana han nangundure juude yalla dien e deje ana hebe dum won kulleji didi kuma tewtali o batu
ke nous vision
sukabe jokolbe ka yitti sanne o do gol lewi mabbe dum waran tekkinde gondal hakkune mabbe
cette rencontre
o batu ana jogi nafa sanne sa lamdike menen sabi me jantide kulleji kewdi ko natta sabe konkene bibbe mali ningi mi weltike sanne sabi wala fuku mali tewta handen soni wala ni jan e dejere leedi mali ana haaja bibbe mudum fu tawado chrétien tawado aslami en nanal mudum futtino dokkundura juude nato din gotun gollen leedi mali
sukabe jokol bebe ana narda kana ko be leedi ni wada ko waifu yalla ana heba yirwinde hono sidido jide hakkune mabbe don ko Mahamadou Samba Diallo hebani studio tamani yure kay
e yambere na berde festival nanyarki fuddi altinere yabene de to sigasoto de yewtere de leede na lefongol kawri hen anayi latade festival andangal le balde jiddi capital hakine dugu hollitan andal mudun bangal ko tawi ani ko kilisan dako kedjal amen gondo sigasto hebini ndo faccitango alisise sita sedube
so mi bettike yambereji ngadateedle makko di festival nanyarki o yo datol jirwinowo finatawa do wattu e juude garobe hawrude hembe yirwinde goleji mudum kewdi nam holitiri wiide kanko Yuba Traoré commissaire festival o
le ne yembere sigaso hebam huune menen dume hebam huune hen sab dum kawtal mangal wondo dum nato sabe keban dum huncina hore sab neddo sadi fa hebi jama a hebi kulle fu
yoga en garbe hawrude hembe duudum tawa be koliti wiide dum yo wattu e juude mabbe yeyude kulle ko be jogi kanyo hollude jamande ko be mbawi wadde
en participant festival
fottude e ndeyembere ana faabo amen me anda yibbe kewbe soni a andi yimbe be wa tewtirema kaaki ibe hasngide muudu nyalade wanande minke min andi le ndeyembere me heban huune sabi me andan yimbe hewbe be an wananda sabe hewdunda amen cog nanan muudu
sa marche
Festival pawido e demal ngaddo le lamu sigaso beccido landin be dum fa yotto ngarbe hawrude hen be ka hebi hem sanne e be jikini dum galdo kawtal waram latade honon ko betti ko don ko Christian dako hebani studio tamani yude sigaso
le himbe temen na e chapande jeddon e jiagon jeewa be gitum en jeewa le hitande 2022 le sudu docteur Kulikoro temedi don e chapande jeddon e didon keba opere le imadraji tati di ala doji ndokama le yonterende le tongande de gollede hum ne saawude gitale suudu doktoro ndu watta hitande fuf le windane rebe kolti wide temedero e chapande tato e didon yo rewbe golleji lumo bangal enenguji futimi dan hantimude alalbar handento seguto sisili be jubile nde yambere sappo e jaddabede daranade didallaji bangal ngureji le mali ko buriti remobe teme didon julabe fa yottade waylitobe nyamduji na kawri ende e yambere ngatende hitande fu be kaltitidu do kabaru dallaji njoga di bangal demal nenguji gal kawrital holtama wiede api kam hunjani don hore do faba mu gollidi be mudon le mali dewgal ana habire hedde tatteji didi don hollite CPF code des personnes et de la famille yedom habugol dewgal yeso mer na du le miside na eglise le nokuje fu dewgal ngal se habama jomun hokkete talkuru dewgal do ndokete do talkuru talkimu jom hokka fu yalla di potu bangal sariyana do ci de la semaine na fawi do hala modon aniko adam amadou haydara hebini en do faba mo hejabe amen elde nokuje de do faccitango sita sidibe e mamadou samasiko
jemete témoin d'un mariage
mi sidi ki habgul dawgal aslam en der mudum min totama talkuru hono dum totate e le mairie ngaji di dawgal am habba ma le mi sidi kam totaka talkuru wadi mairie 1 ana wara hitane hande ko heddi habdu dawgal le mi sidi nafka modo dawgal le mairie tutugul dereji di
c'est une garantie
yimbe ko heewi ana le di torraji handen sab di torraji ana mate ndu hebugol talkal habirgal dawgal jungo aslam en kan en jungo merembe lewi alasan magge kanyo netto goto andre kabaro sariyaji o holliti mi torra fo hana hebede ko nari bangal talki habbugol dewgal ngol man handen
la publication
le talkuru kabaro jogale yimbe e koreji mo wattu 2011 hultama wiide dewle habara de fuf na poti soto eglise soto miside so yaso maire di poti bangal ndongu jogala golle e ko nande mudu
également de preuve
gaddu e tawede fu fa hanne torrage ana mate ndu hebi won ditalgi habirde dewgal dum ko hollidi kanko neddo andre kabaru seria noddirta Alassane Maiga
le article 755 kado seria yimbe e koreji hala rodugol memama e misalo bangal dina an hani tafun sende sukabe hebabe li dewgal be kabaka li dewgal minen kay do dranda amen jurisi en hakilo amen seria lidindi ardi kabaru finatawa madina kanono le seria jogol yimbe e koreji ko ardi o finatawa e dina denno kambe rondube be soni na hani facintinde sobe kinnoto o dina ko mako seria leedindi
nga hona dewgal han habirede li finatawa fartade eglise so yewi habugal dewgal li eglise yo hune barkune sanne lewi abe etienne dago kanyun horejo eglise san
le mariage religieux
habugal dewgal bangal mina chrétien be bi hononi min kalfini ngal do dewgal jumirado denno hana fi neddo fujira on dedo dewle de
on ne joue pas avec
le bi yimbe andum kabaru dina be holliti so adfa dewal habama meritan ku burtide yo sariaji dewgal batte le aslama le bi Alassane Ba kan yo netto goto andur kabaru dina
dewgal so bama meri la hedi latare dewgal aslama en anditi dum so meri ana watana hakilo sifaji dewgal bangal aslama ku dum haybude wattu mo dewgal habba ngoda yeso wakili en kan yo dum sede en donno fufu gotum ko senditan yo ko bangal meri dina o ko hore ko buri hewde
gaddu e tawede fu fa handen torraje ana mate nukkuje jogaji hone hebugol talki dewle en nanan mudum ya fiito mu an heewi sanne li meringaaji di sabi watti fu so haaje hewdum laamu ana lamdo dum
sakirabe do kaddu di kabaruji beta ko ka andon di fudo mbaa hebude do 3w.studiotamani.org na fa kiti do mbaa noddu de numero via mo 37321 kedde hedaddo e seeda yewtere de wobe de waran jukkine de wassalam ko buri rewbe million dido e ujinaaji temene joyon woni gollobe li mali si golleji fu ana hen hedde warbe buri million e buri million jeego di adaduji ndokkama le hitande 2021 jurude centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant o adadu ana sede wide rewbe ana fandi ko gollata no andi be kabar nedda kolti wide ko sabi bini don yo sabi rafi jande rewbe no ben ana kollita wide fa hande do imadaramu ana hani wadede na faɓe dreden fama e do yewtere rewɓe nda anni ko fatmata ko jehibini en
Bamako sigaso bankas fa yetto da gawo rewɓe le be ka holiti wiide hebugol mabbe golle wana hunde ne wiide fey so yoga e mabbe kanyum en ka holiti wiide golleji le galle sabi binta rafi hebugol mabbe golle wobbe du holiti wiide rewɓe be ande mudum ana fandi sanne le golleji yogaji
mimi hebi torra sanne wattene tewto message ne sabi jandane wadmine hebugol gollan mudum jaati ana tiidi du natige sabe mi hebi torraji kewdi to menen ga bankas rewɓe ana wondi kita laaji hebde golle ko be muuji ko hebburi heewde jaati worbe mebbe yidaabe naata e golle watti du sa ana mili tewde golle worbe be hisata ko ma mi hebto raaji kile heewde li terun an gollan sa fes an mili golle projet ngaji yogaji so na wadde saaji be jabata bamde ma
rafi wawde jangude e windude yo goto e sababuji kadoji rewbe hebude golle non holitiri wiide gindo madina gindo kanko woni to laamido fedde kafone
roben hebo mo en gollan yafa fe sa ko he mebbe atama janga to menen ga bankas fonctionnaire ana heewi ana tidi al reb fonctionnaire nuko amen do ko huntada o torrade kin walaani yimbe famitina sanne du kabar wattude sugabe robe likkol be tinnodo be hebe yalla jande mebbe ne reba nafa mudum du tan hokkata amen wune
une victoire
on do hakkile ka jabana ka fi rewbe le gombe gawobe kanyum en ka hebi wadde imadraji fa gollana hore mu em dum latike sababu e jodi mabbe du wawde daranade hore mabbe musa kawo e mabbe non holitiri wiide lala maiga lamido fedde ka
mede wonde jangunde rewben hono nabe moddinirta kulleji kiddi hono manaji en nannana mudum tegal mudum me wonde fiide dabriji kasin e kumdine rewbe ko heewi hono ne sabundeji moddinirte fartade suugol kaddulleji nannana mudum di golleji bu ana faabo rewben nyalade waranda be hebe darno ko e me
kulleji kadoji rewbe hebude golle ana heewi sanne non holitiri wiide kanko docteur kawle o holitiri wiide goto e tiddalaji moddi kadoji rewbe hebude golle woni ko be baaba rentinde golleji ngatteedile galle kanye ko be golle
jogaɓe jaati ana sikkiti e ɓe rewɓe wattine ɓe tewta golle saabu ko ɓuri heewde muɗa tan rewɓen yogaɓe mebɓe wala andan hasungunga sanne hono gollude le birungaji e nandal muɗum ande kewɗe ana ñakkɓe sanne feso a ƴeewi hannden attan so e fuɗɗike wadde hono golleji projet ngaji goɗɗum e nandal muɗum yaade yesso fu ɗum darton mo heɓta lawol ɗu ana ɓiside kulleji kewɗi ɗu saabi hannden so golleji mebɓe heɓta lawol
le leydi amen di temdere e bamobe yimbe golle fu caban jiddi joyi kanyu enka worbe tam urani dum en urde rewbe non holitiri wiide lugagol pelle yimbel gollonobe hore mu em tawere dum fu kanko Cheikh Oumar Cissokho lami don de do fedde ka o holiti wiide lamu leendi an haani fiande dum dabere
ko buri hewde fu le temdere fu taman cafan de jiddon e juyon ana milo wi bamde gorko e gollal buri mujjide buri bamde rewben o kabaru ana sugidi rewbe ko heewi le nyol man handen gaddu e tawede fu dabereji fiama bangal politikaako yalla dende leede malde fu ana heba jange ko faabato rewbe ndu hebdi wartere koyde mun e gollal gouvernement dum won fonction publique fele lam ibika be fi dabereji jaati be waram jottina sariya goto le lam ibika ko faabato rewbe hebde golle gaddu hebe lawol
pelle de gonda e gouvernement o kanyu enka ana narda sanne rewbe nanna talki mu en wattuno be tawtata yimbelle bangal golle sabi dido golleji yoga e rewbe kanyu enka holiti wiide wawani hore mu en hande ana wawi dudoranade hore mu en